radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga, mbifurije gutangira umwaka wa 2021 mu mahoro n'amahirwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gusubira inyuma twibukiranye ibice bimwe by'ingenzi byaranze ikiganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 ikavanaho ubutegetsi bwa Nyerere Kayibanda igashyiraho ubwa General Juvenal Habyarimana. Yakozwe mu ijoro ry'itariki ya 4 ishyira ya 5 y'ukwa 2023. Mu byabaye muri iryo joro byinshi bivugwa byabereye mu rugo aho Perezida Kayibanda yari atuye mu mujyi wa Kigali. Ikibazo nyamukuru twashamikiyeho ni ukugerageza kumenya niba iyo kudeta yari yateguwe cyangwa niba yaratunguranye, nibande bayigizemo uruhare, bagira icyo bayivugaho, abo yagizeho ingaruka zihutiyeho bavuze iki.
Rwanda, Abanyarwandakazi, nimutege amatwi mwese iri jambo rikomeye mugiye kubwirwa n'ingabo z'igihugu zakirwaniye bitari rimwe zikagikiza umwanzi uko mubizi mwese, none kikaba cyari gitekamye mu mahoro. Nta n'umwe uyobewe ko kuva mu minsi ishize abantu bamwe na bamwe badakunda u Rwanda batangiye guhungabanya ayo mahoro bashaka guca u Rwanda mo kabiri, bamwe ngo ni abahariya abandi ngo ni abahariya. U Rwanda rutangira kudindira bitewe n'uko bamwe badashaka ku Rwanda gukomeza gutekama mu mahoro no mu bumwe. Wari wanatorewe guca karengane mu Rwanda ariwe Gregory Kayibanda tukibishimira, yaguye mu nzara z'abatifuza amahoro y'igihugu aribo badashaka kumva ko Abanyarwanda bose ari abavandimwe, ku Rwanda rudashobora kubaho muticiyemo uduce nk'uko bamwe bashatse kubigeraho bitwaza ngo baragira inama umukuru w'igihugu bakamugira imfungwa yabo bamutegeka ibyakora byose niyo byaba binyuranyije n'ukuri n'urukundo Abanyarwanda bose bagomba kugirana. Uwo mwuka mubi wazanywe n'abadakunda u Rwanda wari ugiye kurenza urugero. Muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari duteze kuzavamo. Abo bihaye kugira umukuru w'igihugu inama bari batumye aroha igihugu cyacu, mwese muzabimenya neza mu minsi iri imbere.
Mu bantu benshi batuganiriye ntibyashobotse kutubona abari kwa Perezida Kayibanda muri iryo joro ntibakiriho. Mu bahafi bagize icyo bavuga twabonye Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umugaba w'ingabo zakoze kudeta niwe twahereyeho, atubwira ko General Major Juvenal Habyarimana yakoze kudeta bimubwiririye.
Abivuga niba wabimbwiye ati numvise akapistole ka 635 ntabwo nashyize muri iyo 635 nashyizeho kapistole gatoya me yari yageze mu modoka yahasanze abantu benshi bicaye ando miseri kreje kwa ni uko yatubwiye, kuko ntabwo twari tuharizwa nko n'ibyo yatubwiye nibyo yewe yambwiye kandi yabidusubiriyemo n'abandi tumaze guterana. Noneho ahubwo yasanze Kayibanda ari utari muri abo bari bahari rero batangira kumukwena nyine. Noneho hanyuma umwe aba yamusindikiye kumufata niho mvuga danza ni reaction dojido amukubita hasi abona ko umugambi ari ukumunetraiza ariruka abambe arasohoka yihuta onge rero ubwo avundagurika ageze ntuza niwe wari ufite imbunda siroma niwe yarasaga. Nibyo njyewe nibyo Perezida Habyarimana yambwiye kandi yabibwiye n'abandi bakamarade.
None muvuga yuko saa yine mu masaha yine ariho yabahamagaye ageze muri Eta Majoro, mwebwe mugeze muri Eta Majoro mwagiye n'amaguru mu musangayo, mugeze muri Eta Majoro mwasanze Perezida Habyarimana yiteguye iyo kudeta yarangije kuyitegura cyangwa mwariciye murayitegurana?
nageze muri tamajor musanga dompani ninjira muri sekretariat sinzi bari barigeze uhagera muri sekretariat niho bambwiraga bati si dusigire pistole yawe mbabwira nti ntayo nazanye noneho bati komeza ari mu biro n'ahantu rero na insanzwe nkorera baza nkomeza mu biro ndakomanga aramfungurira donc en fait icyo mwita ngo mwese ngo yari yayiteguye cyangwa irapfuye la decision umuma yuko bari yarasanze abantu basa naho bari bamuteze akabacika yajyaga gukora iki kindi c'est la décision qui est devenue le coup d'état. La décision à laquelle nous nous sommes associés. Il nous a associés en fait des officiers supérieurs.
Madame wa général Habyarimana Agathe Kanziga Habyarimana we avuga ko yari yiriwe muri préfecture ya Gisenyi aho yavukaga ategura ubukwe bwa murumuna we.
Ce jour-là du coup d'état, je dirais, il n'était pas à la maison.
Kuri uwo munsi wo coup d'état icyo nakubwira ni uko atari yiriwe mu rugo yari yagiye iwacu ku ivuko ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we. Umunsi wose nabonye abantu bacicikana iwacu bamushaka mbabwira ko ijyanye n'abahungu banjye Jean Claude na Jean Pierre gutegura ubukwe. Yaje gutaha atinze mu masaha ya saa tatu z'ijoro. Nari narangije guteka ajya ku meza arangije ajya kuryama, ariko namubwiye ko hari abantu baje kumushaka boherejwe na Kayibanda ngo bamuzaniye. Yagiye kuryama ariko ntibyatinze abantu bongera gutangira kuza bavuga ko bashaka kuvugana nawe. Kubera ko yari yatashye atinze ntiyashaka
kuvuga,
ariko umuntu wa gatatu waje yari umusirikare arahatiriza avuga ko Perezida Kayibanda ashaka kumubona. Yagiyeyo turamutegereza ariko yagarutse yihuta aje gushaka imfunguzo ze zo muri eta majoro aragenda ntiyagaruka. Ahubwo muri iryo joro umunyezamu yaje kutubwira ko ahari abasirikare barimo binjira mu rugo avuga ko atazi icyabaye.
Mu bantu bavuganye n'ijwi ry'Amerika hari uwatangaje ko yabonye General Habyarimana ari mu bindi ni Alex Kayigema wari uhagarariye umuryango Gatolika w'abahinzi muri diyosezi ya Nyundo.
Wabidusobanuye neza, wari inshuti yacu, umwarimu witwa Sebahonde murumuna Burasanzwe. Sebahonde muri yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzari. Ubwo nimugoroba ku itariki ya gatanu twikwiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we Burasanzwe ari komiseri yamubwiye.
Iyo nama
yamubwiye ko iyo nama yabereye kwa Rwagashita, kandi abantu bari bayirimo yatubwiye ati harimo Perezida Habyarimana, harimo Rizinde, harimo Biseruka, harimo na Burasanzwe uwo mukuru we nyine. Icyo dutangaje rero uwo Sebahonde nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda, yari umwarimu turamubura, yagarutse nyuma y'ukwezi agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi atubwira ati ubu ngubu yewe ndi muri serivisi turasinyuma kandi bimwe mu bakomeye.
Icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi ry'Amerika batwumve neza, urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we?
Mu by'ukuri yantangaza ega birashoboka, ariko kuba yagiye gutegura ubukwe urumva kwa Habyarimana ndahazi mugasiza ndahazi rwose irambura ndahazi. Ariko kubona yari aje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa sita n'igice akaba ageze ku Nyundo, ese ubukwe bwari burangiye? Ntabwo namenya neza wenda ubukwe bwari burangiye, ariko kumubona ko twamubonye.
Colonel Aloyse Simba, umwe mu bari muri komite y'ubumwe n'amahoro, avuga ko General Habyarimana yakoze coup d'etat akabahamagara yayirangije.
Nabonye Habyarimana amuhamagara twese kuvuga ko nawe prete kuma itari yente kuye mo. Suaru kwa yetu kuyina prete niwe wengine kora kutuki uzu suaru wenda niwe wengine na yeru wa mingyo suaru kuko avandi wa imi waru hari mba kai wanda era foye mbana kuna we abjarimana era foye niwe wengine wa zio suaru ya wako abjarimana pese yera kwa magayi niwa waru ya mensi wana andise uko nwa jewa maga kwa nangi nana maga wenda bandi bose chiko mbrilo jewe tama jol doko na mungu na preparasyo ya habayi uko ii hawa abjara wa tupakara wani uko ni nama aliko nukwa wani bose wana kubie kwe ya maga ye ya maga ye ya tunye saka sango adushache iko mbrilo jewe tama jol nubanda wana 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 bamuhamagaye nanye nuko baramuhamagaye bo wenda we yagiye atubwira ko yagiye kwa president Kayibanda bamuhamagaye bari biwe bamushaka ababivuga bose bavuga ibyo yababwiye ngo ntabwo bavuga ngo byaratateguwe kuko nawe avuga ngo patane yabyiteguye hanyuma yahamagaye turagenda ndongo nta preparation yahabayeho.
Hari abavuze ko abakoze kudeta baba barasabye Perezida Grégoire Kayibanda gutangaza ko yavuye ku butegetsi ku bushake bwe aranga, ubwo byaba byarabaye ngombwa ko yoherezwa I Rwerere kugira ngo abone umwanya wo kubitekerezaho.
Icyo gihe Komite pour la paix niyo yari partage entre kumukuraho no kumubwira akirotira noneho bakamuhare les avantages d'ancien président ubwo noneho abyanze nyine niho nabari bari bavuga bati yakoreye igihugu cyane ntavu twamwigiza y'abaturage bazagera ngo mu butegetsi dushaka bageze baravuga bati n'ubundi niko icyo twavugaga nuko bamwoheje akareka imidugararo igakorera mu gihugu noneho baravuga bati ni ukumukura niwe batumye mu gitabo cyanjye mvuga intumwa
nawe ibyo ngibyo byari mu gitabo cye General Rusate nawe aravuga ati bantumye kumubwira yuko yavuyeho hanyuma nyuma ya saa sita nanone mwongeye kumubwira ngo nasubireyo kumubwira ko agomba kugirwa
oya ibyo ntabwo mbizi nawe ntawe urumva ko hari za message za president atangaga twarateranaga tugafata tukamubwira tuti ifo de record akorwa iki akaba ari wewe executor.
Ni ukuvuga yuko mwakoze inama mwemeza yuko Kayibanda agomba kujyanwa I Rwerere.
Hakozwe inama yavuze iti ntakundi twabigenza ibyiza no kumushyira areze akabitekereza none uko azajya umwohereza intumwa zimwibutsa iriya proposition ntacyo bitwaye na yemera nyuma n'iki icyo kuma izavantaje n'icyemezo tuzafata.
Byaravuzwe ko igihe yari Rwerere yarataramenya neza uwamusimbuye ku butegetsi nk'uko twabibwiwe na Commandant François Burasha wagiye kumuhata ibibazo ari kumwe n'umugenzacyaha Yozefu Kavaruganda.
Tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kavaruganda yarazi Nyamwasa ndetse aparama n'uwo mutabazi yarazi aparama uwatarazi n'ingengo kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi namubwira ko nitwa ex sukomiseri naka ubwo rero turukirira amubwira ikimuzanye Perezida Kayibanda aramubaza tese Kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta ati ni General Major Habyarimana. Perezida Kayibanda arongera amusubiriraho b'icyo kibazo kuko byagaragaraga ko atabaye konvenge noneho wabonaga ko baziranye procureur aza kumubaza tese akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza tese imana perezida kuki wumva utari ngomba kukubeshya kuki utari mu kubyemera Perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je m'attendais au pire iyo frase ntibayifashe.
Umwe mu barindaga Kayibanda I Rwerere Major Augustin Gatarayiha yatubwiye ukuntu yamenye ko Kayibanda yakubitwaga n'abamurinze.
Ngeze I Rwerere nasanzeyo ubwo hari nko mu mpera z'ukwezi kwa munani 2023 ngeze I Rwerere mpasanga umusaza Perezida wa Repubulika Kayibanda bose barambwira bati ushaka twarambwira ati uyu uzamurinde uzamurinde kwibwa gutwa do kumutwara murinde kuturoka murinde kutambye utubwire ikibazo afite nabanye nawe nk'igihe cy'icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ntamubona ko yifungiranaga mu nzu rwose ntabwo yasohokaga ariko umudamu we naramubonaga none igihe kigeze nyuma y'ibyumweru nka bibiri sinzi ukuntu rwose nakomeje nesisita mbwira umudamu ariko rwose wamubwiye agasohoka agasohoka tukabonana tukaganira ni jyewe nakubeshye kandi rwose ndakubwiza ukuri wamusohoye mu nzu bwa mbere mujyana hanze ku zuba ariko yambaze nk'iminota nibura nk'ibiri turi kumwe hanze ikintu cyakurikiyeho rero narinjiye mu nzu nagarara muri salo n'umudamu we turi kumwe Kayibanda turamubona arambaza ngo ariko wowe kubera iki utankubita nakubeshye Venusi numvise n'ikintu kitarabaho numva ndumiwe numva mbuziyunja kuko byonyine igihe nabonaga kubana na perezida wa repubulika ku bwanjye byari ishema rikomeye cyane kuko nari njyewe uri kumwe nawe umuntu nubahaga umuntu wari perezida wari umaze kundahiza nkabona turi kumwe nkabona ry'umucunga numvaga agiye ahubwo ari nk'ishema rikomeye cyane kuba ndi kumwe na perezida wa repubulika kandi ry'umushinzi numvaga ari ibintu bikomeye ariko ambwiye iryo jambo nabuziyonja mbura icyo mvuga mbura icyo nkora
none abo bamugukubitanaga n'ibandi rero
njyewe icyo nkubwiye cyo yarambwiye kuki wowe utamubita ntabwo nigeze na rimwe ngira reaction yo kumubaza ngo ubundi wakubiswe nande ubundi se kuki nagomba kugukubita nagukubitira iki nagukubita kubera iki bibaza ese buriya koko hari abantu bamukubise nge numvise gusa ari ibintu bindangaje birambabaza
Kapiteni Apollinaire Bikorimana yari ashinzwe kwigisha siporo no kugorora imibiri mu gisirikare ubwo hari mbere ya kudeta muri 73 yatubwiye ko na bamwe mu bari bashinzwe kubaza Perezida Kayibanda baba baramukubise yakize mu majwi Komanda François Burasa bari kumwe mu kiganiro
navuze yuko muri za interrogatoire yagikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuha rumarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka basanga bahamya Major Katarayiha waracyariho n'uwabanda aracyariho na Nyamame ngo Nyamame ntabwo yamushinje kuko Nyamame nayo yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo kuko abazimwe avemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za rezo sosiyo icyo ngicyo kirimo yuko yakubise Kayibanda yamubazaga mukubita
none ni koko François Burasa muri ayo mainterrogatoire mwakoreye irwerere wari ubahutse ukubita Perezida Kayibanda
icyo kibazo giteye ubwoba ubanza bikora Imana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho Kavaruganda yewe na bagenzi banjye twari mu bibiro iyo kwandika iyo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu nta bantu bari bafite ububi nk'ubwo bikora Imana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye bikora Imana ntabwo nzi ibyamufashe nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abe rubanda rubyumve turi mu bucamanza
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 76 amakuru amaze kumenyekana ko Perezida Kayibanda atameze neza Perezida Habyarimana yohereje muganga we bwite kumureba ibi twabitangarijwe na Colonel Aloysie Simba
umunsi wa nyuma Kayibanda yagize ibibazo bikomeye hanyuma turi mu nama ya komite pour appel international baje kubwira Habyarimana ko Kayibanda amerewe nabi hanyuma Habyarimana yohereza Dr. Akigene niwe wari umuganga we bajya kumurebera uko Kayibanda ameze ajyayo aguyeyo azaduha raporo atubwira ko Kayibanda amerewe nabi ko abantu bamukoreraga poste birukanwe ko pratiko mu basirikare bajya kumurinda birukanaga abakozi bose ku buryo yagombaga kwitekera bishakira inkwi yo kwitekera hanyuma ariko What's the point?
Icyo nakubaza Kayibanda ubwo amaze kwitaba Imana mwarabimenye aho mwari muri komite yanyu Habyarimana wabonye arabyakiriye ate
afite Kayibanda apfuye twarabimenye batubwiye ko Kayibanda yapfuye turi mu nama ya komite nibwo yatumye uruko tugeza nyine turafite kata ko Habyarimana azagira icyo akora hanyuma ntacyo kindi twakoze nta decisiyo twafashe ku butumwe ndamenye kuruta ko ndavuga ko nibuka ibyo ko raporo akingene yaduhaye ariyo yanyuma duheruka nyuma taje kumva ko Kayibanda yapfuye nk'abandi bantu bose ntabwo twongeye kubona amakuru y'ingenzi.
Kayibanda amaze kwitaba Imana, Perezida Habyarimana yaba yarashatse kujya kumushyingura ntiyabyemererwa. Madame Esperance Mutwe Kagwera wigeze gukora muri Presidence akaba n'umuntu wakurikiraniye bya hafi ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana baraganiriye.
Yamubajije niba yaramenye urupfu rwa Perezida Gregory Kayibanda. Namubajije nti nyakubahwa Perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi Perezida Gregory Kayibanda yitabye Imana. Arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa nkibutsa ko yari umunyamabanga wihariye secrétaire particulier wa Perezida Habyarimana. Ati niwe wantelefonnye arabimbwira. Mbese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushingura. Ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph. Icyo gihe ndakeka Kavaruganda Joseph yari perezida wa cour constitutionnelle.
Nibyo, ni urukiko rurengera itegeko nshinga.
Rurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Ati nabajije Kavaruganda niba nshobora kujya gushingura perezida Gregory Kayibanda. Aransubiza ngo ne kujya gushingura iyo mbwa. Ngo ntuje guhamba iyo mbwa. Mumbabarire ndabivuze ubundi mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru yuzuzanya Ijwi rya Amerika yabashije kugeraho yemeza ko nyuma ya kudeta hafashwe abantu bagera kuri 60 baba baraje kuvanwa mu magereza atandukanye bari bashyizwemo bakoherezwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri. François Burasa ari mu bahataga ibibazo hamwe na Capitaine David Mutabazi na Procureur Joseph Kavaruganda.
Ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe twagize dute, ngiye kukubwira uko byagenze. Ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora nkete, baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriwa gatanu Nyakanga. Iyo liste sinibuka abantu bariho, ariko bari barenze 18. Abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri amfete tugenda tugiye gukorera interrogatoire mu Ruhengeri. Tugezeyo tubanza kujya kureba kwa abo bantu uko bahari.
Twaba dushushe naho turenze akantu wavuze yuko mwagiye kwa Perezida Habyarimana. Ntabwo mwabonanye muri Perezidansi, mwabonanye na Kanyaringwe gusa.
Waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe wari uwa kabiri kuri Perezida Habyarimana muri Komite pour la paix internationale. Instruction yaduhaye nizo bari bamutumye.
Nizo Perezida Habyarimana yari amutumye.
Nizo yari amutumye.
urakoze cyane reka no dukomeze tugeze mu Ruhengeri mugiye mu Ruhengeri gukora nkeita abantu 18
tugiye kureba abanyururu tugezemo usanga bameze nabi ubuzima uhagaze nabi cyane
kubera kutarya cyangwa kura kuba kubiswe
uko twabibonye mu Ruhengeri harakonje abo bantu bari basanzwe araba cadre politique n'aba fonctionnaire bahuye n'imbeho yo mu Ruhengeri batamenyereye kandi byo kuryamira bidahagije kugira ngo bikurinde imbeho yo kwisima bahura n'icyo nakwita stress twabivuga mu kimu kinyarwanda
ni ihungabana
ihungabana urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo nizo za kudeta burya zigira isano izibituma abantu bahungabana dusanga nta muganga bafite dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze twasubiye i Kigali shefu d'ekipe turicara turabisuzuma dusanga tudashobora gukora akazi nk'abantu badafite ubuzima
muri make bari intere
abantu ba mbere bazimiye byavuzwe ko biciwe mu Bugesera bakajugunywa hitwa mu Rwabayanga bikozwe na Lieutenant Simon Habyarimana Colonel Laurence Rubuga niwe wari wungirije umukuru wa Etat Major haravuga uko yabimenye
Lieutenant Habyarimana mbona araje amate ati mvuye cyanguko ati hari abantu munyamukikwa mpaye ngo tubabarize ino i Kigali ati kuko perezida y'icyangugu nta security ifite hanyuma chef d'état major yakohereje muri misiyo ntugomba kumukorera nibura raporo somere ibyo wakoze ugezeyo ikikuzanye n'igihe uzasubirirayo ni kugira ngo tumenye niba twagusimbura kuko za dosiye z'iwawe zigomba kutadindira ati ndabikora como le chef de bureau va sur sujet yakoraga raporo directement chef d'état major ntabwo namubajije ngo se barabikoze cyangwa niba bikoze ashize nka 3 semaines le président niho yambazaga atese Lieutenant Habyarimana yakubwiye ko abantu yavanye icyangugu yabajyanye mu Bugesera ntacyo yambwiye mu general ati se batware prefese batwara mbwiye ko ngo yabisha akabajugunya mu Rwabayanga
wari prefe wa Kigali mu mwaka w'1974 bugeze no kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ku butegetsi bwa perezida Kayibanda yakoze raporo ayiha ababishinzwe uwo nandere ya se batware
se nari prefe i Kigali noneho niza kuza kubona raporo y'abagurugomisi wa komine Gashora avuga ko hari abantu benshi bari mu rugo ko nubwo mbambwiye abasupreve uko ari batatu bamarezemo bose bapfuye abo twari kumwe icyo gihe rero tujya ku Rwabayanga tujya kwareba efekitimuwa dusangamo imirambo imwe ndetse isatangiye kuyikurura kubyo kishobora nigisa n'icyasibye kubera ibintu bagiye bazugunyamo bagisugunyamo ariko abo bantu umubare bakigaragara n'imibiri yabo ni iki ariko ntabwo sinakubwira ngo ukuntu bari bameze
hari abo wamenyemo ko benshi mwari mwarakoranye wari ubazi
Washington ijwi rya Amerika
murumva ijwi ry'Amerika ku bagitangira kutwumva turimo gusubiramo ibikuru byaranze ibiganiro 2022 kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1973 igakuraho Repubulika ya mbere mu baduhaye ubutumwa hari abatangaje ko mu banyapolitiki bari bafunzwe hari abiciwe mu Ruhengeri cyangwa se ku Gisenyi bavanwa muri gereza byishwe ko bimuwe ntibagaruke Colonel Stanislas Biseruka niwe wari komanda w'ikigo cya Ruhengeri mu mwaka w'1974.
Twe sosiyete iki kuko urabona dufite nuza irakwifi konstitusiyo Ruhengeri kugira ngo ufate abazirikare bavaye muri iyi konstitusiyo bajye mu yindi ugomba kuba ufite ubutungazo hejuru ikase no kugira ngo barege nuko uri mu yindi ababizi bo ariko kandi hagataho n'ubyo n'abantu gusaba bari bari hari hezo nabandi nuko nyine pagete le teleme bakoresha diranye ni gutyo ariko iravuga iraje beaucoup d'intervenants kuko hagataho habaga hari na donc ndiko neza n'isuko cyose nuko ako dorute habaga za ishangi za bantu za ishangi donc bakabaru pari no ki penote ki kandi kutashoka kwa dute se ni bande bakoze iki ni bande babatwaye ni bande ariko kiwe ni gusa nuko ngundi nuko gusa bavuga kuti babatwaye babagiye kuri point B kuva kuri point B kugeza kuri se na de na de akaba ari nabandi bari angere donc ntabwo ari abantu umwe cyangwa babiri bafuye kuvuga ngo zana ubantu ubashye ku giti ubaraza cyangwa giruke donc nuko ko ari ibintu tete gikokte ntabwo ari ibintu byavaye ko kuvuga ngo ni ibintu byo gufata komisa ngo fata abantu cyangwa abantu bageze hano akandagira tutabiri
none se rubugwa kuvuga ko yinuze yakohereje amafaranga ayi mafaranga koko warayabonye wowe
aho icyonzi urumva aho icyonzi ubwo nanavuze no mu rukiko ahubwo ndiko abo bantu babaye rusi babwira yuko ariko c'était ni bapfuru kugira ngo baza kipinye sokere
mu byavuzwe abicirwaga mu nzira bajya ku Gisenyi bamwe bashyinguwe mu bigogwe nk'uko bivugwa na Protezi Giranyirazo wari prefe wa Ruhengeri mu mwaka w'1974
simbizi niba hari ababigeze bahishingurwa Nyamagumba iteka nabo bajyanaga nibyo bakoraga babikoraga nijoro ziko numvise ko hari abantu bahambwa hitwa
mukagohe
ni mu ishyamba riri hagati urabona ikigo cy'abasirikari kiri mu bigogwe
ndahaguze
ni hafi icyo kigo cy'abasirikari mu bigogwe niyo babajyanaga ibyo byaje kumenyekana nyine aho u Rwanda bamenye ko abo bantu babishe aho bajyaga babajyana naho ngaho niho babiciraga ku Gisenyi sinzi aho ariho simbizi nk'uko nakubwiraga sinzi niba Prefe Nshunguye nka yaba hari ikintu yamenyesha no kubapfa
Justine Mugenzi ugeze kuyobora ishyaka PLR tavugaga rumwe n'ubutegetsi mu mwaka w'1976 yari afungiye muri gereza ya Ruhengeri avuga uko yabonaga baje gutwara imirambo yabishwe n'inzara kubera kutagaburirwa
yazanaga ibiryo twebwe tukarya abandi akabihorera bigenda bityo kugeza ku munsi wa cumi abantu bamaze kuba imirambo rwose batagishobora no kuvuga kuko mbere babanje kujya bahagarara ku muryango umuntu akavugana n'uwo hakurya ye bacije mu kadirisha hanyuma nabyo bigenda bihora hasigara nta muntu wagira ngo nta muntu wa umunsi nko ku munsi wa cumi cyangwa cumi n'ibiri nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi hari amaraso ubwo bakwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri sinire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe basanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo ku ijosi arabanza avira injuri yikarayiye hanyuma aratembagara ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutazanta cyo kuba sebaga yarazaga akingura akarunguruka akareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara koko ni umunsi wa 31
uwapfuye nyuma y'abandi n'umukobwa rukumbi wajyanye n'abandi Anyeshe Kabarenzi witabye Imana nyuma y'iminsi 52 atarya
hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore Anyeshe undi wapfuye nyuma n'uwitwa Ruizi
atari Ruizi twagira Yezu Niwe
wapfuye nyuma mu bagabo, hanyuma Anyesi apfa ku munsi wa 52. Ibyo kuvuga ko yari afite amayeri yo kuvoma amazi ntayo ni ukubeshya. Ni ukubeshya kuko aho bavuga ngo yavomaga amazi kese afite yabaga afite ikise umugozi w'umurunga yajugunya yukaza muzaga amazi bavuye ke nkubwiye uko ibyo bintu bitabayeho bayicaye barabanza bakajya bataka ese bagari yaza bagataka bakabisa n'abamwinginga bati nyabuneka turashize akitambukira akagenda.
Yapfuye afite imyaka 26, asiga umwana w'umukobwa bamubujije kurera afite icyumweru kimwe, ubu yarakuze arashaka arabyara araheka. Ni Dr. Christine Uwimana watubwiye uko yakiriye amakuru ku rupfu rw'umubyeyi we.
Icyo gihe nk'icyumva yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo, nagize amarangamutima avanza, nagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu ikiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni. Hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe, ubumanzi bwe, ubupfura bwe, kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nkaba ndiho ndi muzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenzi.
None se nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe, ibikomere by'umutima, by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nk'ariya, ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki?
Ubwicanyi nka buriya burenze kamere butera ihahamuka ku babukorewe, babibonye, ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho. Amano nkariya buriya aba ari nk'aho ari mu nkangara ipfundikiye ihita ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona, ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane. Ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose, asandaye ahantu hose, haba mu nzuzi cyangwa mu mibereho ya buri munsi, bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho.
Nubwo Dr. Christine Uwimana yari azi nyina ntiyari azi se, ndetse umwe mu nshuti za Nyeshi Kabarenzi Cecile Mukabiganda byari bimuhangayikishije.
Ubaho yatangiye kumva nyine tuganira amubwira ko nari inshuti ya nyina, ubona ari umwana unisanzuraho, ejo bundi yahoze ambwira anyereza amafoto y'abana, ndababwira ngo ubutaha ndagira ngo nzayoherereze akantu k'ubuhamya ka nyina, mbabwire ukuntu yari umuhanga, kugira ngo nyine n'abo bana bajye bumva ko nyina afite aho akomoka. Umwana rero cyakwacyo ni ugukomeza abantu twese nyine ababishoboye bakamuba hafi, ubuzima ntabwo bworoshye. Ariko umubyeyi wamuzanye yari yaramwiyumvisemo, yarabwiyibereye umubyeyi mwiza gusa yambwiye ko atigeze amenya iby'amakuru ye bose, nawe ari ibintu n'ubu bikimukomeretsa no kumenya ibyo bya nyina yari menye par, kuko aho yakuriye yari azi ko uwo ari we nyina. Ati gusa ati ngiye gukora ikizamini cya leta kumwe kera batakaga ibintu by'amatike twizeze bakajya kuzana niho ngo yibonyeho icyo kibazo. Urumva umwana ugeze mu mwaka w'ibaruwa 8 aho rero nyuma rero ariko yumva byakiriye uwo mwana rwose, cyane cyane ku by'uwo mwana rwose nta kintu wumva ababaye abimenye byaba ari amahoro.
Tuzamufasha. Ibyo twemeye twarabikoze. Ijwi rya Amerika yakoze ubushakashatsi bwimbitse yitabaza ikigo Unité de Génétique Forensique kiri mu mujyi wa Lausanne mu Busuwisi ku itariki ya 6 Ukuboza umwaka 2020, dutangariza Dr. Christine Uwimana umubyeyi we dore uko yabyakiriye.
Ndishimye cyane. Icyo ndimo gutekereza ni ukubyina, abanzi banzi ko nkunda kubyina iyo nishimye. Ndagira ngo rwose mbashimire abantu mwese mwishimanye nanjye, mwishimanye nanjye kumenya iyo nkuru nziza nari ntegereje imyaka n'imyaka. nagira ngo mbabwire ko mbakunda nanone kandi mbashimira cyane kuba mwashatse kubingaragariza.
Nkubwira ko ikiganiro kizarangira menye papa wawe, wigeze wemera ko bishoboka?
Kubw'abantu reka nkubwire Venice, numvaga yuko bidashoboka, nari narakuye ya maso. Ariko gye ibintu binaniye njya mbwira Imana nti nakoze uko nshoboye ahasigaye nahawe. Ubwo rero ntekereza ko kubw'Imana natekerezaga ko yabijyamo inyuze kuri wowe, inyuze kandi no wabisabye, kandi nifuza gushimira cyane muri iki kiganiro.
Igisubizo wari umaze imyaka utegereje urakibonye, hazakurikiraho iki?
Imana ni igitangaza rero. Ntabwo nari nzi ko hari ibi biganiro birimo gutegurwa mu bya 2073. Kuko njya numva amakuru yo mu Rwanda, nagiye kumva numva hari ibiganiro bihita byo kuri kudeta yo muri 1973 mbitega amatwi. Kugeza ubwo mpuye nawe Veniste, nshimiye Imana, ndavuga ko twahuye kuko ukuntu twavuganye ni nkaho twabonanye imbona nkubone. Igikurikiyeho rero ni ugutegura umunsi mukuru wo gushimira Imana, kandi ngaha icyubahiro abo navuze bose, ababyeyi banjye bombi b'umubiri, ababyeyi banjye bombi bandeze, n'abandi babyeyi ntarondora ahangaha banyitayeho. Icya kabiri nifuza gushimira abo mu muryango n'inshuti zanjye bakiriho, kuko burya ni byiza no gushimira n'abakiriho kuko nibo bakomeje kungaragariza urukundo ruzima. Ndacyafite amarangamutima menshi yerekeranye n'uko namenye umubyeyi wanjye. Muri makeya biracyari bishya kuri jyewe. Nikibabaje n'uko nawe nyine yahohotewe, ariko icyangombwa n'uko muzi nkabanza inkomoko yanjye. Ubu nzishimira cyane kumenya uwo yari we, noneho nkamwandikisha mu byangombwa byanjye ahari handitse ise utazwi hasimburwe nyiri wakwe Godefroid.
Abanyapolitiki benshi bafunzwe bakaza gupfa bari mu maboko y'inzego za leta, hafi ya bose bari barengeje gato imyaka 30, abandi bari muri za 20 n'indi, bivuze ko abagore babo bapfakaye bakiri bato basigara bakubana bonyine ngo barera abana babasigiye. Urugero ni urwa Cecile Nabagwera, umupfakazi wa Dipe Hodadi wari umunyamabanga wihariye muri presidensi.
Twarikiwe n'abapati nawe ntabwo tuzi urupfu rw'abapati nawe uzi. Twakiriye mu mitima dusigara nk'abana ari batoya, ariko twarabarezo barakuze, turashaje twebwe turananiwe nta kundi.
Muri ababyeyi b'indashyikirwa mwakoze akazi gakomeye cyane
cyane. Imana yaradufashe. None se wowe umugabo yapfuye kuri 31 ajya nsigaye mfite 25.
Abantu urabarera urabakuze.
Mfite imyaka 3. Ndafite umwaka umwe.
Icyo gihe wari unakuriwe?
Ari mu nda, ubu ni padi.
Imana imuhe amahoro n'umugisha.
Baribabariye bihagije, tudafite n'umuntu udusangiza umubabaro wawe. Waranyumva?
Ndabumva.
Twarababaye birengeje ukwemera, ariko nta kundi. Nakubwiye na Vincenta nari umupfakazi, rwose ikivuga ni iki?
Mu gihe abagabo bari muri gereza za Ruhengeri na Gishenyi, imiryango yabo yaciriwe muri komini aho bamaze imyaka irenga 5, nta wurenga umutaru atabifitiye uruhushya. Asteria niyo yita umupfakazi wa Kapiteni Dominique niyo yita wari ushinzwe umutekano wa Perezida Kayibanda, avuga ko yemerewe kuva muri komini mu mwaka w'1978.
Muri ibyo bihe byo gufungirwa muri komine, nabonye urupapuro rwavuye kwa prefe ruhabwa na komine ko nagombaga kutarenga komine, ni nko gufungirwa muri komine. Sinashoboraga kuhava ntafite uburenganzira, sinashoboraga niyo byabaga ari nko kwivuza. Najyaga nitaba buri kwezi najyaga igitarama kwa muri serivisi ya ranse nyuma kwitabayo. Nabikoze imyaka 5 namaze muri komine ya Kavukire. Urumva nabyo byari ikindi kibazo kitanyoroheye. Ni ahantu mu birometero birenga 50 kuhagenda n'amaguru ntibishoboka, ni ukugomba gutega imodoka. Nagerayo kandi nta kintu bambwiraga kidasanzwe kwabaga ari kugenda ngatora umurongo aho ngaho nkahirirwa nitirirwa nicaye igitarama kuri serivisi ya immigration. Nta kintu bambazaga, nta kintu bambwiraga uretse kumbwira ngo uzongera ugaruka ukwezi gutaha.
Wigeze wongera kumubona kumukiryera kuva yafatwa kuri iyo tariki ya gatanu z'ukwezi kwa karindwi 2023?
Duherukana mu iryo joro ambwira ati ngo mu mujyi bimeze nabi, nitabye kureta major, ubwo niyo nibwo bwa nyuma namubonye agenda.
Abanyapolitiki n'abasirikare bakuru bagera kuri 60 mwabyumvise baguye muri gereza. Alphonse Hakizimana wakoraga mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza nyuma ya coup d'etat avuga icyo abiziho.
Niba kugira ngo kwandika ngo yarapfuye, uzi ko yarafungiwe aha, ubwo si uzabimenya, naho uzabibwirwa nk'abantu.
None si wowe uyu urebye usanga abo bantu ninde batangaga itegeko kugira ngo abo bantu bicwe?
Boku benshi byabagara perezidansi kame, byabagara perezidansi none bikaba egizekitive.
Amategeko yavaga muri perezidansi
ara perezidansi abusolimo.
Ariko se Muzehe Hakizimana, urashaka kumbwira yuko perezida wa Repubulika Habyarimana ari watangaga itegeko ngo bajye kwica umunyapolitiki koko?
Nasi perezida wa Repubulika abwiye Dogiteri na Duasiruti ndashaka ko iki kiba, hari ubwo cyamaru isogonga.
Ariko bandi bavuga yuko ahubwo Rizinde yabamwicanye na Habyarimana, yavuze yuko babamwicanye kuri Rizinde yagendaga akabica Habyarimana atabizi.
Bituma nuko oya ahubwo icyo gihe profite y'intumwa imwe gusa iturutse ya perezidansi, noneho wabundi warabuze uburyo agaprofite. Niba bakubwiye umwe ukica babiri cyangwa batatu, kandi bari bakubwiye umwe buprofite ruswa la misiyo bone de la perezidansi.
Iyitwa ryabo ryamenyekanye mu rubanza rwiswe urwa Rizinde na bagenzi be rwabaye muri Kamena umwaka w'1985. Majoro Theoneste Rizinde na bagenzi be 12 bahamijwe icyaha cyo kwica abo banyapolitiki, bagihamijwe n'urukiko rwari rugizwe n'abantu batabifitiye ubushobozi nk'uko bivugwa na Oreya Mukangabo wari ushinzwe abakozi muri Minisiteri y'Ubutabera.
Abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya, nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri, ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza. Abandi bacamanza, umwe yari umudatirografe yitwaga Doromodisimasi, ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirografe kandi yari ageze kujya muri retrete. Hanyuma undi
uretse gato umushyira umudatirografe mu mugira umujuje mumushyira mu rukiko nka ruriya, ubwo bisobanura iki?
Ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga. Ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza, abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga, ariko nyuma yabo ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite, ibyo twita rezi imanite, amashuri 6 yisumbuye cyangwa 7 washoboraga kwinjira mu bucamanza. Ntawe rero ntabwo yari abyujuje, ntabwo yashoboraga kuba umucamanza.
Ninde wamutoranije?
Yatoranijwe ministre, niwe wavuze ati amazina naya, hari promosiyo zagomba gukorwa, inama nkuru y'ubucamanza twagomba gutegura, ubwo nyine n'abo ngabo nawe yaje.
Muri abo bahamijwe icyaha hari abasivili batari abakozi ba leta ndetse batari n'abasirikare, abo ni Desire Mpanumusingo, Alphonse Ndegeya na Nkundabagenzi Paul Secyugu. Abahamijwe icyaha barajuriye ariko ubwo bujurire ntibwaburanishwa. Leta yatanze impozamarira ariko imiryango y'ababuza babo irakibaza impamvu itahawe imirambo yabo ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Albert Bizindori niwe ubatwaza ijambo.
Kuri njyewe hari ukuba baratwiciye ababyeyi bakabica mwene kari akageni, ariko
ntabwo twebwe tubifata ko ari icyaha cyakorewe twebwe gusa, tubifata ko ari icyaha cyakorewe u Rwanda rwose. Icyaha cyakorewe mbere na mbere abo basize icyo cyaha. Ubungubu twumvise ryari abana abantu baturuka mu majyaruguru y'igihugu bavuga bati abanyenduga ntibadukunda kuko bavuga ngo twabiciye abantu, abanyenduga ibi nibi bavuga ngo twabiciye abantu. Ntabwo abakiga bigeze batwicira abantu. Abatwiciye abantu ni abantu bazwi bafite amazina bashobora kumenyekana, responsabilite za buri muntu zikagaragara. Ntabwo rero imbabazi ari twe zisabwa gusa, n'imbabazi zigomba gusabwa n'abo bose batewe icyo cyasha cyo kwitwa ko bishe abantu batigeze bica. Imbabazi zigasabwa igihugu cyose biciye abantu bakicamo. Nuko tubibona bo kujya babigarukiriza kuri twebwe gusa, me bajye babitekereza, batekereza igihugu cyose, batekereza n'akarere bateje buriya busembwa, bateje urubwa, bateje iki kibazo. Ni uku nguko bagomba kucyumva, ntibakigarukirize kuri twebwe gusa. Muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzweho ubuhamya kandi gitangwa ubuhamya n'abantu batandukanye, ni uruhare Perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi. Ndabivuga vuba vuba, Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana kikordone tu niwe bahaga raporo. Simba kurikira aravuga ati komite y'ubumwe n'amahoro ntawe yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'iyicwa ryari hagati ya Perezida Habyarimana, Eta Major na Renseignement. Sebatware yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe, babiri cyangwa batatu, Habyarimana ashobora kugira bihungire, ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye atabitangira urushyi. Serubuga yongeraho ya temoignage yaduhaye y'ukuntu Perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simon Habyarimana wagiye guhotorera abantu mu Rwabayanga akamuhemba buruse yo kujya kwiga i Burayi. Nkiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa. Reka ndekere aho ngaho, ibyo byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bari abantu bicwe. Noneho ni infrastructure aho yaganaga uwayiyoboraga, uwayishapotaga, uwahabaga raporo n'uwatangaga amabwiriza.
Ambassadeur Max Segasayo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine yarahagarariye u Rwanda muri Canada, ni naho atuye kandi yigisha, ari mu gace ka Quebec Gatino. Asanga bariya bantu barishwe ntihagire ukoma kubera ko habuze inzego zigenzura imikorere ya leta.
Isomo nkuyemo ni uko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse. Twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa, cyane cyane bihugu bifite demokarasi. Hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta. Ndumva ibyo byose byabaye, iyo infrastructure zino bamaze kutubwira yashyizweho, yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontorora leta zari zihari. Ndetse ahubwo nakongera kuko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe, byamaze igihe. Hari hagombaga kuba ibimenyetso byabonetse, yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona, zikagira ikintu zibyandikaho, zigatabaza, zigatabariza ubutegetsi. Ntabwo yari Habyarimana gusa akagirwa ijini. Niryo somo rya mbere nguyo, inzego zacu icyo gihe ntizari zishyitse. Ni ukwizera ko nyine twabibanamo isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta, ko leta ni abantu bose, ntabwo ari umuntu umwe. Nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere, ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana.
Naho mwarimu Francisco Saver Gasimba Munezero wigishaga indimi n'ubuvanganzo muri Kaminuza y'u Rwanda avuga ko ikosa ryabaye ari ukwisungana mu bikorwa bibi.
Igihe abantu ari nkomamashyi bakomera amashyi umuyobozi utavuguruzwa, nta kuntu babura kwisungana mu bikorwa bibi. Mu bikorwa bibi byo kwica, mu bikorwa bibi byo gushinyagura, mu bikorwa bibi by'akarengane muri rusange. Kuba Abanyarwanda ari nkomamashyi bitwara nk'inturumyi, bitwara nk'abasamazi, ibyo ngibyo bituma iyo bashishikarijwe ubugizi bwa nabi babwitabira ku buryo bworoshye urwego baba bariho rwose. Rero tugarutse kuri Repubulika ya kabiri no kureba ukuntu ibyakozwe twagerageza kubiganiraho tukabisesengura, noneho hakaba no kubabarirana kuko abantu ntibakwiyunga batababariranye. Ndagira ngo wenda nge se nkubakurira inzira ku murima
igihe cyose abantu badahunzwe n'umunzi ubona kwita umunzi umuyobozi urangwa n'ibiri bikurikira kuko nibyo twabuze kuri Kayibanda tunabibura kuri Habyarimana noneho bidushora muri kariya kaga u Rwanda rwagize
umusesenguzi w'ibyaha by'ubugome nuko bikorwa Jean-Jacques Bosco utuye mu mujyi wa Vancouver muri Canada avuga ko ikibazo kizarangizwa n'abaziyemeza kuba bagabo bakavuga uko byagenze
iyo turimo ubu ngubu tubivugana ugasanga ibyo Serubuga avuga Colonel Simba ntibitura we agomba kuba atayitabira ibiganiro ariko yagomye no kubizamo usanga abo bantu basa nkaho bazambabarira usanga bari nk'abacakara cyangwa se abagaragu b'umuntu umwe bazamba bari ntabwo mbasuzuguye ariko imyitwarire yabo bavuga ngo ni Habyarimana gusa ntitwari tubizi kandi twe tuzi ko aribo bafashe ubutegetsi kwa 11 bakabibora hafi amezi abiri ari abaminisitiri n'ibiki byose ahangaha ni cya kintu nita ko abanyarwanda bagizwe n'abantu b'inkomamashyi ntabwo wakumva ko abantu 56 bapfa muri bano bakoroneri 11 n'ubu batubwira bakatubwira ngo ntabwo twari tubizi ngo twabyizeho rimwe gusa mu nama y'abakamarade bini ngo twumvaga Habyarimana iri mu nama ngiye kubizwa uko byakabaye ngo narizi nde noneho wanabishungura ku munota wa nyuma ugasanga nk'uko uriya mugabo bizindori yabivuze ubushize ugasanga ahubwo bagiye gufunga abantu minisiteri yari bashinzwe y'ubucamanza barayirukanye izindi nzego zashobora kubijyamo barazirukanye usanga gereza arasigaye irindwa na Habyarimana narizi nde n'abantu bo mu iperereza
kubaho ubuzima niryo somo rikomeye ryagaragaye Clarisse Mukunde Nteyi igitangazamakuru muri kaminuza y'i Montreal muri Canada akaba impuguke mu mihindukire y'ibihe kandi agakurikiranira hafi politiki y'u Rwanda
ibintu bigomba kurangira iyo urebye igihe tugezemo tumaze imyaka irenga 60 abanyarwanda bicana bizasaba ko hagira abantu bagira ubutwari ntabwo byumvikana ukuntu abo bana bamaze iyo myaka yose hari abantu babizi abantu bagaceceka ibi biganiro byawe naho zisoma amagambo yabivuyeho abantu bavugaga guki barakubwiraga ngo uriho abantu ngo uriho urateranya ngo usubiye inyuma nguzanye inzangano ntaguzanye inzangano hari abantu bababaye bamaze imyaka abo bantu bavuga ngo ugaruye inzangano ngo hagiye ngo ni ugusubira inyuma ni ukubera iki bariho bararwana kugira ngo ababigizemo uruhare inshuti zabo bene wabo bitabagarukaho kindi kandi icyo gihe ni ukwikunda kuko urapfukirana umuntu wababaye ceceka ureke bisohoke nimba hari icyo wafashamo bifashemo ariko reka umuntu warenganye n'umu victime avuge ni nacyo sinanyero ninongera kubashimira nanone ko mwahaye urubuga victime bakavuga ni nayo mpamvu bafatikiraho bikanabagaruka aho kugira ngo abantu bavuge ngo muceceke ahubwo barakwiye kuvuga no ibisohoke dutangire hasiro aka karengane tugahagarike
ntacyo uramenya ubwo utaramenya uzamenya niba utaramenya ku muntu ari nk'undi kimwe nawe
ibi byari bimwe mu by'ingenzi mu biganiro 2022 twabagejejeho kuri coup d'etat yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1993 ikava no gutegetse bwa Gerigori Kayibanda ikabusimbuza bwa General Juvenal Habyarimana hamwe na Etienne Karekezi wabihagarariye mbifurije umwaka w'amahoro n'uburumbuke mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama
uvukira mu bakire Wane kuye ye uvukira mu bakene wabihisemo